waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Todobaadkan magaalada Rio de Janeiro ayaa marti gelinaysa shirweynaha sanadlaha ah ee wadamada ku bahoobay ururka magaciisa loo soo gaabiyo BRICS, halkaas oo la filayo in wadahadaladu diiradda ku saaraan cashuuraha Mareykanka iyo khilaafaadka caalamiga ee socda. Kooxdan BRICS la baxday oo markii hore loo aasaasay si ay ula tartanto saameynta Mareykanka iyo quwadaha reer galbeedka ayaa ballaarinteedii ugu dambeysay ee la filayay inay xubno ku soo biiraan aanay sahlanayn danaha kala duwan ee xubnaha awgeed. Warbixintana waxaa SBS u soo diyaarisay Sydney Lang. Iyadoo ay hoggaamiyaasha wadamada ku bahoobay ururka BRICS ay isugu imanayaan magaalada Rio de Janeiro, ayaa ku dhawaad 17,000 oo askari iyo booliis lagu sii dhexdaayay magaalada si ay u sugaan amniga. Xubnaha ku jira ururka BRICS oo tiradoodu kor u sii socoto ayaa sanadkan ku kulmaya waddanka Brazil. Guddoomiyaha guddiga BRICS ee sanadkan Pedro Vormetag ayaa sheegay in shirweynaha 2025 uu noqon karo kii ugu muhiimsanaa ilaa hadda.
It's hard to think of a time in history over the past
decade. Way adag tahay in laga fikiro ilaa 19-kii sano ee tagay waqti uu ajandaha shirku uu sidan u ballaadhnaa. Jawaabaha laga sugayo in ay ka soo baxaan ay sidan oo kale loo sugi la'aa. Si kasta oo natiijadu noqoto, shirkani waxa uu noqon doonaa mid taariikh ah, ayuu yidhi. Cashuuraha cusub ee Mareykanka iyo khilaafaadka caalamiga ah ayaa la filayaa inay noqdaan qodobada ugu waaweyn ee ajandaha shirka sanadkan, iyada oo sidoo kale laga doodi doono siyaasadda caafimaadka caalamiga ah, isbeddelka cimilada iyo tiknoolojiyada AI-da. Hoggaamiyeyaasha ku sugan shirweynaha ayaa durba si toosa u weeraray cashuuraha uu wado madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, iyo sidoo kale weeraradii dhowaan dhacay ee Israa'iil iyo Mareykanku ay ku qaadeen Iran. Iyadoo uu shirku dhacayo maalmo uun ka hor intii aanay cashuuraha Mareykanku dhaqan gelin, ayaa Mr. Vormetang waxa uu sheegay in ganacsigu uu noqon doono qodobada ugu waaweyn ee la isla meel dhigi doono.
There is a very big concern about trade. In other words, how is it that the countries that are part of BRICS
waxa jira walaac weyn oo ku saabsan ganacsiga? Si kale hadii aan u dhigo su'aashu waxay tahay sidee ayay wadamada ka tirsan BRICS u horumarin karaan una kordhin karaan heerka ganacsi iyo guud ahaan xiriirka dhaqaale ee ay wada leeyihiin? Xaaladda caalamiga ee hadda ayaa su'aalahan ka dhigtay kuwo u baahan in si degdeg ah loo dhageysto. Waxaan aaminsanahay in BRICS ay muddo horeba isu diyaarisay si ay arrimahan uga jawaabto, ayuu yidhi. Kooxdan BRICS oo markii hore ka koobnayd Brazil, Ruushka, India iyo Shiinaha ayaa shirkeedii ugu horreeyay qabsatay sanadkii 2009. Magaca BRIC, BRIC, waxaa markii ugu horreysay adeegsaday dhaqaalayahan ka tirsan Goldman Sachs oo la yiraahdo Jim O'Neill si uu u qeexo afarta dhaqaale ee uu rumaysan yahay in haddii korriinkooda sii socdo ay suuragal tahay inay noqdaan kuwa ugu awoodda badan dhaqaalaha caalamka marka la gaadho 2030. Shirkii ugu horreeyay ee BRICS-na waxa uu muujiyey sida ay kooxda uga go'an tahay in la helo nidaam caalami ah oo loo dhan yahay, iyagoo ka hortegaya saameynta baahsan ee Mareykanka, isla markaana ku baaqay in la helo lacag kale oo beddel u noqota doolarka Mareykanka oo hadda ah lacagta kaydka caalamiga ah. Madaxweynaha Brazil Luis Inácio Lula da Silva ayaa sheegay in dhacdooyinka caalamiga ah ee dhowaan dhacay ay ka mararka cayaan sababta ay kooxdan BRICS muhiim u tahay.
Faced with the resurgence of protectionism, it's up to emerging nations to defend the multilateral trade model.
Iyadoo la wajahayo buuxiyay siyaasadaha nabadda ganacsiga, waxaa u taala dalalka soo koraya mas'uuliyadda ah inay difaacaan nidaamka ganacsiga dhexmara wadamo badan, ayna dib u habeeyaan qaab dhismeedka maaliyadeed ee caalamiga ah. BRICS waxay weli u taagan tahay in ay damaanad qaadayso mustaqbal rajo leh. Sanadkii 2011 ayaa Koonfur Afrika ay ku soo biirtay kooxdan, waxaana magaca BRIC loo bedelay BRICS. Ku biiritaankooda ayaa astaan u ahaa in ay kooxdu diiradda saarayso abuurista koox ballaaran oo leh hoggaamiyeyaal cusub. Inta kadibna shirweynihii 2023 ee ka dhacay Koonfur Afrika ayay kooxdu ururka ku soo biirisay wadamada kala ah Ethiopia, Iran, Saudiga, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Argentina. Si kastaba ha ahaatee, Saudigu weli si rasmi ah ugama uumin qor ururka, sidoo kalena doorashadii madaxweynaha Argentina Javier Milei ayaa sababtay in Argentina diido xubannimada. Wadamadan BRICS la isku yiraahdo isku darkoodu waxa uu 44% ka yahay dhaqaalaha caalamka, iyaga oo matalaya ku dhawaad kala badh dadka adduunka ku nool. Shirka ka hor isaga oo hadlayana wasiirka xigeenka arrimaha dhaqaalaha ee ganacsiga ee Imaaraadka, Saeed Al-Hajjeri, ayaa sheegay in kooxda BRICS ay weli sii kordhinayso awooddeeda. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaan isagu imaanin goobta shirka maadaama ay hore maxkamadda ICC u amartay in la soo qabto. Mr. Putin waxa uu shirweynaha kaga qayb galay habka muuqaal araga fog, isaga oo sheegay in muddadii uu Mareykanku ka talinayay xiriirka caalamiga ay hadda soo afjarmayso.
We all see that the world is undergoing fundamental changes. The unipolar system of international relations.
Waxaan wada aragnaa in ay adduunka ka dhacayaan isbeddello aasaasi ah. Nidaamka xiriirka caalamiga ah ee halka quwad ku salaysan oo u adeega danaha wax loogu yeero Golden Billion waxa uu hadda noqday mid waqtigiisii dhamaaday. Waxaa lagu beddelayaa nidaam caalami ah oo cadaalad badan oo dhinacyo badan. Habka loo beddelayo nidaamka dhaqaalaha caalamigu waa uu sii xoogaysanayaa. Waxaa loo jeedaa in habka la yiraahdo hannaanka dhaqaalaha ee xorta ah uu noqday mid sii duugoobaya. Xudunta dhaqdhaqaaqa ganacsiguna waxa ay u guureysaa suuqyada soo koraya, taas oo dhalinaysa mawjad xoog u koraysa oo ay ku jiraan wadamada BRICS, ayuu yidhi. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa isna ka maqan shirka, halkaas oo si weyn looga dareemay. Waa markii ugu horreysay muddo 10 sano ah oo uu ka maqnaado shirka, isaga oo laakiin taabidalkeeda u soo dirsaday ra'iisul wasaarihiisa. 20-kii sano ee la soo dhaafay, BRICS oo uu Shiinuhu hormuud ka ahaa waxaa loo arkayay in ay noqotay miisaan ka dhan ah awoodda Mareykanka iyo Galbeedka Yurub. Si kastaba ha ahaatee, ballaarinta dhowaan lagu sameeyey waxa ay keentay kala duwanaansho sii kordhaya oo ka dhex jira xubnaha ururka qudhooda. Madaxweynaha Brazil, Luis Inácio Lula da Silva, ayaa sheegay in aan barwaaqo la gaari karin inta oo adduunku weli la daalaa dhacayo khilaafaad badan oo caalami ah.
There will be no prosperity in a conflicted world. The end of wars and conflicts that are accumulating is
barwaaqo kama jiri doonta adduunka ishaya. Joojinta dagaalada iyo khilaafaadka isa soo taraya waa mid ka mid ah mas'uuliyadaha saaran madaxda wadamada. Waxaa si cad u muuqata in hoggaan la'aantu ay sii xumaynayso dhibaatooyinka badan ee bulshadeennu waajahayso, ayuu yiri. Waxa aan hubaabo ku sii daray in madashan iyo shirweynaha BRICS ee birri furmaya ay muujin doonaan xalal ee aanay keeni doonin caqabado, iyaga oo dhiirigelinaya isdhexgalka. Ilaa iyo hadda, guulaha waaweyn ee kooxda BRICS gaadhay waxaa ka mid ah aasaasidda bangi la yiraahdo New Development Bank oo NDB loo soo gaabiyo, kaasoo loo sameeyey inuu beddel u noqdo hay-adda lacagta adduunka, waa IMF iyo Bangiga Adduunka. bankigani marka uu maalgeliyo mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ee wadamada dhaqaaluhu soo korayo waxa uu dheelitir u noqonayaa ku tiirsanaanta Mareykanka wadanka Indonesia ayaa iyaguna si rasmi ah ugu soo biiri doona ururka BRICS sanadkan 2025 Mary Elka Bangestu oo ah wakiilka gaarka ee madaxweynaha Indonesia u qaabilsan ganacsiga caalamiga ah iyo iskaashiga geesaha badanka ayaa sheegtay in marka wadamada ku soo biiraya ururka ay si batamba ay faa'iidada bankiga New Development Bankna si badanayso
If you look at the economic benefits of joining BRICS is the New Development Bank which is still quite small but
Haddii aad eegto faa'iidooyinka dhaqaale ee ka dhalan kara ku biirista BRICS midka ugu weyn waa bankiga New Development Bank inkastoo uu wali yar yahay haddana waxa uu leeyahay awood uu mustaqbalka ugu kori karo inuu noqdo bangi goboleed ama xitaa bangi caalami ah oo gacma badan ah kaas oo ay ka faa'iido doonaan xubnaha BRICS ayay tiri warbixintan waxa SBS News u soo qoray Sydney Lang
Like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta Facebook ee SBS Somali